Lefo. Acha ni washo. Hawaezi make. Nimepita pita nikafika na uvita hadi pita nishawika nishashika hadi nyika lupita anipisha na milango naibisha nikipiga kama picha na kudishi like pizza dani na maibisha nimepita kina pita wakita kina iva wote divas kuwaita wanadida nikinena wanapinga koso wanadinga jishetani kawatinga kedevo kawachocha mambo kuisha tawaona kwa matanga bila Yesu mburi huwezi make bila Yesu ngori hatuwezi make for sure ni noma hatuwezi make merealize kuwa siwezi make siwezi you miss you resume bila esa god si resume toka mwanzo nili hapa changu chanzo kuwa pasha na bravo pana kaza rap gospel mina hapa na nalo tena na devo atafiata toka day one I got my no speed no hustle but when I grow learning nimekuja kundua one more thing hajalishi ka kuna blink juu mwenye blink mwenye sini wote iko juu bila god bila god bila god nashukuru wangu mola kwa kunipa maisha bora jafika bana ngara from here hadi ngara bana tani mimi mwala juu kweli mina tamba kama moto mina samba bila Yesu mburi huwezi make bila Yesu ngori hatuwezi make for sure ni noma hatuwezi make merealize kuwa siwezi make siwezi jumi siwezi make bila Yesu god siwezi make.